I'm at Zambu.com. Super vibe.
You fancy and to jabe.
You fish ticket, so what you cooking?
Straight
I'm going to jacket.
Manya we manya, bara zero zaweka kundazi uku wa samsanya.
Dogera,
leka waka, leka waka.
Dogera,
leka waka, leka waka.
Dogera,
leka waka, leka waka.
Dogera,
leka waka, leka waka. Solo makura, mawana wane. Zali bambara, upokere dango. Maka maka iwe wa murara. Uwenge chiere zero pa manyako Zeruza kupusa chara Mawana kuno ngumbara Sono mkwena mpange fiendo ngati nimevarara Uwona hapo mwakara Munga vanga warara Nisa sono takwima nadi nadi tabu kupara Wana wane, wana wane ah. Wana wane, wana wane ah. Wana wane, wana wane ah. Kauz yanga, mifu dichara Nifu dichara, fiti ntiringa lenge, mana wane Kauze ngawe, nifu dichara, fiti ntiringa lenge, mana wane Manya, 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 manya Para zero zaweka ndazi uku wa samskanya Manya, manya, manya we manya Para zero zaweka kundazi uku wa samskanya
Udokera,
leka waka, leka waka
Udokera
Leka waka, leka waka,
dogera.
Leka waka, leka waka,
dogera.
Leka waka, leka waka.
Warara wafika wa sukuru mose shongo Sendereya ni kufupi na ine ni kupaseni dango Moyo mwaika pashiswe fufu kufufu dombo kutongo Dombi masinda zinani wasepuka maji tola ukongo Kaviro kinu sindani pambele maji wanda fika singo Shakwiza chimba ngoma chara soka lili jesungo Muhanya mbatelete kumpingo kweni usiku wani mvihengo Gazi lizamu kwa nalipenda lizamu lila kumapingo Mwavana muna visati mufu wana dala mamini siketi midoto Janganda mavwala mikanda pamoto makanda mafuma fironda marundi makanda muchari wakanda mabele mangwanda Muna fironda langizo mafoe nyamuza mskanya
Kauzganga we, nifuidichara, fiti ntiringa lenge, mana wane Kauzganga we, nifuidichara, fiti ntiringa lenge, mana wane Manya, 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 manya Para zero zaweka ndazi uku wa samskanya Manya, manya, manya we manya Para zero zaweka kundazi uku wa samskanya
Udokera
Leka waka, leka waka
Udokera
Leka waka, leka waka
Udokera
Leka waka, leka waka
Udokera
Leka waka, leka waka Pausu kuturi paurangisi muku ukumba Kweli muku venga venga ngati ningumba Mawana wane Maza mtengera Mawana wane Maza msovera tengera Kauzganga we Nifuidichara Fiti ntiringa lenge Mana wane Kauzganga we Nifuidichara Fiti ntiringa lenge Mana wane Manya, 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 manya Para zero zaweka ndazi uku wa samskanya Manya, manya Manya we manya Para zero zaweka kundazi uku wa samsanya
Udokera
Leka waka, leka waka
Udokera
Leka waka, leka waka
Udokera
Leka waka, leka waka
Udokera
www.amadzambi.com